Amahubo 16 verse 1. Ngilondoloze uNkulunkulu ngokuba ngiyaphephela kuwe. Verse 2. Ngithi uJehova wena uyinkosi yami, anginakho kuhle ngaphandle kwakho. Verse 3. Abangcwele basemhlabeni, abayizikhulu yonke intozo yami kubona. Verse 4. Zinike izihlupheko zabazuzelayo omunye uNkulunkulu. Angiyakunikela ngeminikelo yabo yegazi, angiwaphatha amagama abo ngeyindebe zami. Verse 5. UJehova uyisabele sahlukaniselwe mina nendebe yami, wena uqinisa ifa lami. Verse 6. Izabelo zingehlela endaweni ezinhle, yebo nginalo ifa elihle. Verse 7. Ngiyakumbonga uJehova ongilulekayo, nasebusuku izinto zami ziyangiyala. Verse 8. Ngimbeke uJehova njalo phambi kwami ngokuba ungakwesokunene sami, angiyukuzanyazanyiswa. Verse 9. Ngakho-ke inhliziyo yami iyajabula, nomphefulo wami uyethaba, nenyama yami iyakuhlala ngokwethemba. Verse 10. Ngoba uyunginikela umphefulo wami endaweni yabafileyo, ayukuvuma ukuba ongcwele wakho abone ukubola. Verse 11. Uyakungazisa indlela yokuphila, ukugcwala kwenjabulo kusebusweni bakho, intokozo isesandleni sakho sokunene kuze kube phakade.